serivisi itereka dushakisha uburyo kitwahuza imikorere kugira ngo akazi korohe ku mpande zombi.
Ibinyamakuru birimo n'imvaho nshya byabigarutseho ngo polisi n'abanyamakuru mukunoza imikoranire. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC na polisi bahamya ko muri rusange imikoranire yabo ari ntamba kimwe ku ruhande rwa buri rwego, ariko rukaba ruvuga ko nubwo ari nta zibanda zidakomanya amahembe, buri umwe agomba kunoza imikoranire na mugenzi we. Mu nama rero y'iminsi itatu yatangiye kuri uyu wa kane ndetse ikaba iteganijwe gusozwa uyu munsi igamije guhuza izi nzego zombi, yateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi n'umuco UNESCO, igahugura rero polisi y'u Rwanda n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, hagamijwe gukuraho imbogamizi izo arizo zose zikibangamiye abakora muri uru rwego, bityo itangazamakuru rigakorera mu bwisanzure n'umutekano usesuye ku banyamakuru. Bamwe mu banyamakuru rero bo bavuga ko hakirimo ibibazo mu buryo polisi ibitwaraho hamwe na hamwe, aho rero bagiye gutara amakuru, bityo bibaye rero ngo bityo ngo iyo bibaye ngo bikaba bibaye umwanya mwiza wo kubigaragariza polisi bidaciye mu nzira zo kubakoraho inkuru. Urumva icyo abanyamakuru bo bagarukagaho muri aya mahugurwa, nta nubwo ari inama ahubwo nk'uko umunyamakuru yabyanditse, ahubwo ni amahugurwa yari agenewe abapolisi. Mu banyamakuru rero bo bavuga ko hakirimo ibibazo mu buryo polisi ibitwaraho hamwe na hamwe, aho rero bagiye gutara amakuru, bityo bibaye rero ngo bityo ngo iyo bibaye ngo bikaba bibaye umwanya mwiza wo kubigaragariza polisi bidaciye mu nzira zo kubakoraho inkuru. Urumva icyo abanyamakuru bo bagarukagaho muri aya mahugurwa, nta nubwo ari inama ahubwo nk'uko umunyamakuru yabyanditse, ahubwo ni amahugurwa yari agenewe abapolisi n'abanyamakuru. Abanyamakuru bavuga bati ni umwanya mwiza noneho wo kugira ngo tugaragarize polisi ibyo twebwe tuyinenga n'ibyo tuyishima, atari ukuvuga ngo nuko tuje kubashaka inkuru cyangwa iki. Ahubwo mu gihe cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina iyo ryabayeho, usanga umupolisi akubaza ati kuki urimo gushaka gukora ibyo, ngo kandi hagize rero ubangamira umunyamakuru mu kubona amakuru ku ihohoterwa, tubona byaba ari nko kwanga kurishyira ahabona. Uwo bita rero Fidele Gakire, umuyobozi w'ikinyamakuru Ishema, avuga ko abanyamakuru bagihura n'ibibazo mu kazi, bikarinda rero naho bihagurutsa itangazamakuru igitangazamakuru ubwacyo. Ati polisi rero ikunze kuba iraha ari umunyamakuru, bibanga inyungu za buri umwe. Ku banyamakuru ibibazo bibaho, ujya kumva nk'umuyobozi wo kumva baraguhamagaye bati umunyamakuru wawe arafunzwe, bahuza n'abo yabangamiye. Ikibazo rero kikaba icy'itangazamakuru kurusha uko cyaba icyo umunyamakuru ubwe. Urumva ikibazo ari umunyamakuru ndagize ikibazo, none ugasanga ikibazo cy'umunyamakuru kibaye ikibazo cy'igitangazamakuru cyose. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda uyu yitwa ACP Twahirwa Celestin, yavuze ko nta kibazo gihari cyatumye hategurwa ayo mahugurwa, ariko imbogamizi zaba zigihari ngo niwo mwanya wo kwicara hamwe izo nzego zikabinonosora neza, zigashaka ibisubizo kuri icyo kibazo. Akaba yaragize ati nta kibazo kiri ku rutonde rw'ibyigwa gihari tugiye kwitaho, gusa igikenewe ni umwanya wo abanyamakuru na siporo bakunze gushyira mu majwi y'urwego rwa polisi ku mikoranire n'itangazamakuru ku bibuga byabereyeho imyidagaduro, aho umupolisi aba adashaka ko bagera ahantu runaka mu gihe abanyamakuru bo babifata nko kubakumira mu kazi kabo. Bakaba rero basaba ko bagera aho amakuru bashobora kuyabona. Urwego rw'abanyamakuru rwigenzura ruvuga ko rumaze kwakira ibibazo 140 birushyikirizwa ku buryo abanyamakuru bavugwaho mu kazi kabo, birimo rero ngo ibyabo hagati yabo, gusa ngo ibyinshi bikemukira mu nzira zo kubahuza bikarangira habonetse ubwumvikane. Aya mahugurwa rero akabaje mu gihe u Rwanda rwashyizwe ku mwanya 161 mu bihugu 180 byakoreweho igenzura ry'iyubahirizwa ry'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Twari tumaze kubigarukaho mu
kwicara hasi. Polisi ni urwego rukunze guhura n'abanyamakuru cyane, ngira ngo mu minsi mu myaka yashize n'imikoranire washaka avuga ko itari na myiza, ariko muri iyi minsi ubona ko ibintu bisa n'ibigenda bijya mu buryo, no kuba bicara hasi bakavuga tereka dushake n'amahugurwa ariko tunaganire wa mugani nuko twarushaho gukorana, iyo nayo wenda n'intambwe ibigaragaye iraho kugira ngo itangazamakuru rushaho kwisanzura cyangwa se gutera imbere, hatabayeho gusa no guhangana cyangwa se kubangamirana hagati ya polisi n'ibitangazamakuru. Nkuko mu minsi yashize wabonaga ko hari ibitaragendaga neza
ugereranije n'ubundi no mwaminsi ya shidle katubari huu mga kushide changwa sewe na chumi nine ahuwa sangi tanga za makuru na polisi araba no, batamira nye nesu
bahanga nye hali mugu hanga
romba batamira nye neza rwose umwa kumbakari kuibasirundi ariko urebye uyu mwaka 2015 kurangiye no na 2016 kutangiye ka tu bare ukubitangaza makuru ibanye na police reka dufate nka radio flash wavuga ko tubanye neza na police ntabwo yababeshye
ntabwo yababeshye
ariko kubana neza ntabwo bivuga gukingirana ikibabo
ni ibyo rwego rumwe rusabwa rukabyubahiriza n'undi
rukabyubahiriza kwera kantu karabaga mbere ati abanyamakuru ba flash bibatsiye police
kandi we nari umunyamakuru umwe wa tuvuge niba yakoze ikosa n'urugero kuko n'ikibazo cyagarutsweho uwumvise bamwe abanyamakuru bavuga bati umunyamakuru ashobora kuba yakora ikosa bibaho kuko n'umupolisi yakora ikosa kandi nabyo aho tukabibona ariko tuvuge umupolisi akoze ikosa ntabwo ikosa ari ibiryo
gikorwa ntabwo ari ikintu gisigaye kiba cyiza twavuga wenda uko urwego cyane cyane nka polisi nkeka ko yakajije cyangwa se yongera imbaraga sigifitemo abantu benshi basobanura bizi itangazamakuru barikozemo
bazi byo bakora
bazi byo bakora
ukeneye umupolisi ukeneye amakuru hose
akayaguka
yaguka
ni naho polisi yishyira abavugizi benshi kuko ubundi imbere agira umuvugizi umwe akantu kaba inyamashe cyahantu mu murenge mu kagari runaka ugahita uhamagara spokesperson uri Kigali Kacyiru ibyo bintu bikaba bisa n'ibigoranye ariko ubu ngo bashyize abavugizi benshi ni akantu kaba ariko kuri radio niba natubwe flash bavuze polisi ibi nibi akaza ati mudufashe ari ikiganiro cyanyuzanaha bakaza ati mureke tucyumve twumve ibyavuzwemo rimwe n'imwe bakumva ari ibintu abantu babitije umurindi gusa ariko nta kidasanzwe cyavuzwe n'abasebanya kwabayeho n'ibyavuzwe niba polisi yananenzwe hari ibimenyetso byagendewe kubera ko ngo twe dufite ibimenyetso ko hari nka kese igeze kuba minsi ishize ibyo byose baravuze ati flash yavuze nabi polisi irazi bisubiramo ahubwo isanga ikibazo koko cyavuzwe kuri flash gihari kandi kiragenda kiracyemurwa ahantu runaka we nasinywa ko tubivuga ubu ngubu umuntu yavuga ko imikorere iri kugenda isa nkaho n'ibitangazamakuru isa nkaho itera imbere aho kugira ngo wenda no ku ruhande rw'ibitangazamakuru umupolisi avuga ati abaze Peter Muyombano ni gute cyangwa se ntanaguhamagara uturutse kuri radio sani cyangombwa cyawe ugahita umva kaguhohoteye yakunyamakuru ibiki n'ibiki kandi wenda nawe hari uburenganzira hari ibyo usabwa utakoze kwerekana ikikuranga
ari nabyo Cleophas Barore uriya muyobozi w'agateganyo urwego rw'abanyamakuru bigenzura hari umugani yakoresheje ngibize nabi ngo yimifu no kuvuga ko hari n'abanyamakuru bashobora kuba bagenda nabi mu gutara amakuru
kuko aba yayabura kubera ko yagiye nabi
kuko uri umunyamakuru abanyamakuru nabo bafite byanze kunza amategeko n'umurongo ngenderwaho bagenderamo ntagaruka ngo ugende
naho usaba amakuru nabo bafite amategeko
bagenderaho
nubwo arabusanga wenda bagira n'amananiza hari amategeko n'ibyo ariko hari n'amananiza
ibyo ngibyo byo nabyo banavuze ariko kimwe giye mu bintu nashimye umuvugizi wa polisi yagarutseho wenda n'abakurikira Radio Flash FM barabyumvise mu majwi avuga ati twebwe icyo dushaka nuko impande zombi zikora kinyamwuga polisi buriya ikora ikoze kinyamwuga abapolisi bose bakoze kinyamwuga abanyamakuru bose bagakora kinyamwuga nta n'ikibazo cyabo
ntaguhangana kwabo hari umuntu utwereje ubutumwa burebure reka musome aragira ati ashaka gutanga igitekerezo none kuri ibingibi turimo tuvuga by'itangazamakuru ati jyewe icyo mbona ni uko ubwisanzure bw'itangazamakuru ahantu hajya ngo haracyarimo ikibazo ati no ku munyamakuru ngo yabaje ibijyanye n'uburenganzira bwe ubwo ni ibibazo bigaragara mu itangazamakuru n'ubundi ati bosi we w'ikinyamakuru ngo yari yahita amwirukana mu kazi ati atanga mu gihe tuzarebe mu Rwanda abanyamakuru bakora umwuga wabo bafite amasezerano y'akazi wasanga ari nka 20% nubwo nta bushakashatsi ngo yakoze ariko rero ngo uzarebe umunyamakuru ngo umaze imyaka irenga 10 mu mwuga agihembwa amafaranga 30,000 ukibaza amafaranga aho yamugeza ku isoko muri iki gihe akongera ati umunyamakuru ararwara ajya kwa muganga ugasanga ngo afite mituelle de sante bamubaza akazi akora ati ndi umunyamakuru atari ku wundi iyo nkuru y'itanze wenda ngize n'ikibazo nabyitwaramo nte akavuga rero ko ibyo nabyo bikwiye gukosorwa kuko ngo hari igihe ushobora gusanga babajije barimo bakora nk'icyo kigeranyo bakabaza umuntu ubayeho nk'uko uyu nguyu aduhayemo igitekerezo ubutumwa urumva nawe icyo yatangaza
ariko icyo yatangaza cyaba gisobanutse yavuga ati jyewe impamvu ntisanzuye ni ukubera ikibazo cy'ubushobozi naho ibyo raporo ye yavuze nubwo twari tumeze nk'abayirenze ibyo birasobanutse batanze nk'ibintu bitatu by'ingenzi kijyanye n'ubushobozi bw'ibinyamakuru icyo ni ikibazo gihari kiranazwi ariko raporo ye ntabwo yagishyize mu bibazo bihari
ngayo
nguko rero
reka tugaruke mu kanya nfa